Ninja love me na kupenda na tena wanga na gopa la wama. Na miini inshallah mola talinda tusifeli uwe. Na namini love me na kuparidhikai. Na mina ya pamba hey. Na mi mtoto wakidigo na kupa ah, oh yeah. Window oh oh. Umenifanya na mini kupenda na kupo. Ukanijaza jaza, ukanijaza no pendo. Ukanifuta mumivya mwanzo Naomba tonde slow 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 down. Ukiridhiko tonambio. Basi tonde slow 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 down. Mama ma hiya hai. Basi tonde slow 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 down. Ukiridhiko tonambio. Basi tonde slow 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 down. Mama ma hiya hai. I believe in love, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love. Na mini mapenzi yanaweza, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love. Na mini mapenzi yanaweza, oh yeah. Toshika tena toshika na ulo nae mpende. Macho yangu pofuka hili usitaza mwengine hey yeah. Kile nachopwa na tosheka eh. Kwangu yendo fundi mipango eh. Nikilalamika na nyamazishwa eh. Chumba ninapewa vimambo mambo. Kizungu kizungu takibantu. Zegere zegere takwaramo Mipigo ngongongo ya kipenani. Na mi goalkeeper wa kitambo. Naomba tonde slow 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 down. Ukiridhiko tonambio. Basi tonde slow 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 down. Mama ma hiya hai. Basi tonde slow 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 down. Ukiridhiko tonambio. Basi tonde slow 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 down. Mama ma hiya hai. I believe in love, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love. Na mini mapenzi yanaweza, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love, oh yeah. I believe in love. Na mini mapenzi yanaweza, oh yeah.
Niamini mapenzi. Niamini mapenzi.
Niacheni mimi.